This is the African music mix on the Voice of America.
to the African Music Mix, right here on the Voice of America.
Breaking news is something that you never have to worry about.
VOAAfrica.com.
It's always there on our website, VOAAfrica.com. First, fast, fair, and in-depth news is what you get.
Stand by you. There is no tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
One for the man, two for the show. Three beba hane, four daughter blow. Duli number one, bonge la bisho. Kutoka geleza ne, mitaya kaya ko. One for the man, two for the show. Three beba hane, four daughter blow. Duli number one, bonge la bisho. Kutoka geleza ne, mitaya kaya ko. Gonga, songa, abasi songa mele. Adoka ni papamba, yani vitu vya mbetele. Dada, John John, kitu cha pele pele. Levanta, chabo, goma kama mbele. Gonga, songa, abasi songa mele. Adoka ni papamba, yani vitu vya mbetele. Dada, John John, kitu cha pele pele. Levanta, chabo, goma kama mbele. Walio lala wacha simuliwa. Walo kuwemo wacha cheza na kuimba sema. Animani watakubaliwa. Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa. Walio lala wacha simuliwa. Walo kuwemo wacha cheza. Animani watakubaliwa. Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa.
Alafati kumejiwe. Panchote.
Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa. Walio lala wacha simuliwa. Walio kuwemo wacha cheza. Nibani watakubaliwa. Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa.
Santa kongele manalumango makumbo baka masaki. Sungwe gagaja gabia kongiri. Imisidaba ikirodaba.
Walio lala wacha simuliwa. Walio kuwemo wacha cheza. Nibani watakubaliwa, ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa.
Heating up the nights and cooling down the days. The African Music Mix on the Voice of America.
BA Protection. Abubakar Ati number one. RTV.
Democracy. African Music Mix. The best African music is right here.
Du Cap la Merveille. Elle maravillosa. Elle prive de l'or. Pichichi.
Palais et Pompa.
Yes, Olivia. This is the champion's love.
Tell your friends about VOA Africa, music, sports, and news. playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa. You want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA. Oh,
She must ya mina, she must ya wena. Mobedu wa mina, mobedu wa wena kata. Peshinyala mina, peshinyala wena kata. She must ya mina, she must ya wena. Mobedu wa mina, mobedu wa wena kata. Juro kala mina nitoka do. My kiss is your kiss, honey. My pillow is your pillow. My bed is your bed, honey. My kiss is your kiss, honey. My pillow is your pillow. My bed is your bed, honey. Put this among the winning one of my mind. Juro, pela mina ni toca do. Put this among the winning one of my mind. Juro, pela mina ni toca do. Put this among the winning one of my mind. Juro, pela mina ni toca do.
Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
Agora é de vez, tem que ser já desta vez. Oh. atrás, que haja gente pro tempo novo cantar canções de paz. Minha Angola, meu país, a guerra ficou pra trás, que haja gente pro tempo novo cantar canções de paz. Justiça, trabalho e paz, e a Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união. Justiça, trabalho e paz, e a Angola no
Ebanja ikumbu imanyanga.